Baby girl, so romantic, romantic. Got it. Kama wimbo when it bonge hit, bonge hit. Hatari, yeah. Japo mimba no mchosho kwenye sangarai. Nakuita queen mama watoto kiboko ya mie. Seti mambo ya wewela, bisha flani za mahela. Japo watu tawakera, tukipanda panda pe. Takupa wewe masto. Sina maganda.